రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉతతా కబ్యామ జమాతా తిగల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా హంగ సా సదిత్ మెత్ర బాండి కుడ సగల్ దిగ్దమి షనిఫ్ సొద్దమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరమో అమ్మజల్ కబ్ హవాస్ని ఒరోమో వాషింగ్టన్ డీసీ నాన్నోషి అక్కసుమస్ కుతాలే యునైటెడ్ స్టేట్స్ అడ్డాడ్డా రఫన్ హర్ర అస్ వాషింగ్టన్ డీసీ కేసత్తి రీర గగ్గేసనిరు గర ఒడుబోడత్తి దేవినా గుయ్యానర్రా కమిస ఫుల్బాన దిగ్డమి సగల్ బర కుమలమాఫ్ కుడజాత్తమోల్తన్ కబజంతోత దగ్గేఫతోత కేన్యా కేసుమ్మేసితూన్ కేసనర్రా అంజాలన్నే గమ్మదాత్
ከኑዱ ዱብስ ዋንቱ ጁበ ሆራቲ ድነግደን ኢትዮጵያ ወጎ ተለማን ደርበን ኦል ከኤቱሬ ወጎ ተለማን ኢታነን ገዲቧ አዴ መጀቹን ተልማማሜራ
ድልበተዱ ፉብሾፍቱ ከሰት ከከበጀማ ያነረ ቻረቲ ካን ጋባስ ነቀምና ፕሬዝዳንት ኦሮሚያ ድራኔ ወቦጁኔ ዲሳ ዶሊን ጋፊብ ዴቪ ገገፈመ ኩታለማታ ወለከሰ ሰገንታ ከኛ ቦደዲያታ ሐራፍ ቆጲ ፈያን ቀምኑ ኖፍ ካልቻ አንገጡምረ ሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራን አፈራ ከኛ በረታሜ ኦዱ አዱኛፍ ገረቱ ጁቤት ዴቢን
ወጎ ተለማንደር ባንኬሰ ጉድነ ኦላና ከገልሜ ሲስቴ ድነግደን ኢትዮጵያ ወጎ ተለማን ኢታናን ከሰሞ ገዲቧ ካናዴ ሙተው ባንኪ ምሶመ ሰገንታ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተልማሜጅራ ከናፍስ ሰበባን ሆንጌ እንኒዮን ሙደተን ተኡንብ ሰሜራ ሃል ሲያሳ ከኔሮ አማገሩ ኢባሂን ቀባቱ ጀቹዳን ሚኒስቴር ዴታን ፋይናንስ ፎሊት ድፈኝ ድነግዴ ዱበተን ይጅራን ገባሲ ሐራይ ፈታ ሰፈመኩን ጉድነ ቢየቲ ቢዮቲ አፍሪካ ካውጎ ተለማን ደርበኒፍ ካን ሄገሬ እና ተልማማሜት ቱሬ ድነርከ ድነዴ ሰደርካ ዱንያ ደደባ ገቲን ኦሚሸ ቢየቲ ገዲቡኡፍ ሃል ቅሌንሰና ኖሌ ሃንጊቶኩ ከሰት ሙደቱስ ድነግዴና አፍሪካ ሃለ ጋሪ ታን ኢትፉፉን ብሰሜራ ኢትዮጵያን በረኩመ ለማፍኩር አፍሪካ ለማፍኩር አሸን ቀጥ ዮላና ገልሜስ ስቴት ገሩ ወጎተ ለማንታንን ከሰ ገዲቡኡ መላጀቹዳን ሰገንታም ሶመተኩማ ሞቱ ሞታት ኦጌስ ድነግዴ ሃይሌ ክብረት ገባሰኒ ጅራን
The report dwells on 2 years actual performance and 2 years outlook. The performance for 2014
Gabasisun ka fulle fate wogota laman darban gudina argame filmama wogota laman tananiti barakuma lamafqur afur gudinni Ethiopian galmesis te ibarra harka kudanif qapti sadeture barakuma lamafqur shanmo ibarra kudanif qapti lama akka ajaibatti ka guddate yoto tilmamni ammajru garu gadibwa de mumul isajran ገባሲ ድነግዴ ባንክ ምሶመ አፍሪካፍ ሰገንታ ምሶመ ተኩማ ሞቱ ሞታን ኢፈታሲፈም ትልማምኒ ጉድነ ኢትዮጵያ ኩን አበገርጋር ሰማለቀ አዱኛ አይኤምኤፍን ያታ ከጅሩራ ኦልካ ሞቱማን ከዲያስ ከዲሳ ጅሩራሞ ከንገዲቡ የተኡን በካሜራ ኤርገባቲ አመጂ ቀበይ ኡመቲናኖ ጀበል ማር ከንዳርፉር ከሳ ቃምኒ ሳኒ ዲዲተኡፍ ጎጋን ሳኒ ጉበቹ ገባሰሜ ጅራ እጂ ሳኒ አርጉደደቡ ኢገ ሀቅሱ ገራካሳፍ ረኮ ሀፉረባፈቹ ቀባቹሌ ዱበታጅራን መለቶሌን ኩን ማርቲኑ ጀራምነስቲ ኢንተርናሽናል ኬሚካል አፍሳጥ ለሙሳኔ ከሙልሱ እናተው ኩንስ ሜሻ ሞቱማን ሱዳን ኢትፈየደሙ ጀዴጅራ ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ አፍሪካ ዋልታ ተኩማ ሞቱሞታ ኡጉረ ሜሻ ወራና በየሳኒ ረካይ አከካሱ ከፈጠንተው በክሰሰን ጋፊፍ ዴቢ ከሌስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋይን ፈረንሳይ ወሊንግ ጌጌሳይን ፎስቲን አርቼንግ ታዋርዳ ከጀጠንቲ ኡጉሪ ኩን ከንካም በረኩማ ለማፍሰዲ ከሰትሮ ፕለኑ ጌጌፈመን ሞቱማን ስርና ዳበቴጅራ ዋልታሌ ዲሞክራቷ ሱንዴሴራ ሜሻ ወራና መለገሩ ሁምኖቲ ወራና ቀባቹ እንደንደኙ ጀጠን ከደገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ
አማ ሰገንታ ከኛ ሀፈት ጤና ሐዋስ ኖሮሞ አከወሪ ቆጴስ የጀዱት ኩማ አፍርተው አሜሪካ ገመካ ባዱፌ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ገልማ ወልገይ ኮንግረስ የአሜሪካ ካፒቶል ሂል ድረት ወልቲ ዱፌ ከራጉር ጉዶ መጋለቲ ያውዳን ሚኒስትሪ ደንታ አላ አሜሪካ ባንክ ያዱኛ ፉለ ሄዱ እቄ ረኮሂ ማቴር አከሞቱማን ኢትዮጵያ ነማ ፍጡት ትጅሩ ك kanafisi amerikan hori kennu akadift warana mafit esera duratti diachufi wane dugafate soran deke kagabase qaba
ayya kamoltan fulana mantan jirtu no washington dc dra pennsylvania avenue jechu kara gugurda washington dc kesa tokko nama oromo heddu tasitti hirirba hutti jira hawas oromo America North America case jirchufattu walin ko pese jecha daga ujira me war ko pese case alle tanan war ramota na jede tigar garadu gafachu ujira me magafin kenatim
dirbor ko ya da sanjerama
obo dirba war rir kana awas romo chufattu walin ko pese me mal rar gut jirt
awas ondima to ko pese awas ne ko ne awas sodomi sadi of case akaba undum to irat dermatera waye biyarti gonama jiru kana balale fachu daf kambras mo motuman america kunis moyu karkasa sagodu kana misoma af gudina af otota u civila fi tin sabaje sabakenya jeci sudaf karkarta godajira kana radabe nama nyacha dabe nama rakkate akka karkarata kaundau kana sakabek sudaf barbanna namni kenya simoyu kan godat dangala odin nisayu wari dangala sajiran kunis moy serata kanodiyatani motum mota gamtotatti undumatti akka darbu dabar sudaf azira samni kenya modi do tokute humna walita e dina kono firra ka sudafi tokumansa barbaji sajata atefuyu tokute akka falmatu mirga saatif diga saatif ejolle duarju tojni rakadabatu kana dabar sudaf
galata
ulfada
maka namedi binanga fachu jiramo boteshite waqotu boteshite ani itgafatama ko hawas romo minnesota de minnesota na magamedu
minnesota rana mala kofsan gara ko dibbashani olitla ka muturufe
hiriri guddana ra ko mali wanti guddona sitta wujur mali malta ufde mujirta
hiriri kunini akuma mata dure ke netti hirira sa gudda jenneti ni laalu hiriri kunille seena qabeessa ka sa godu dandawu tokko gada president obama ka dumajiru ke setti yenno ke na itriyesu amalle uduranchinne sagale ke na dagesisu motumman america motumma ethiopia ti gargar sa godu akadaabu gafachu akkasuma sammo mana mare ke setti Senate Resolution 432 kajeda movie House Resolution 861 yo kem sadde jahata mi tokko kajedu akka darbetin murte argatu
murte ni samale mal to kesi je
murte ni saka of kesa kabu tokko tokko dubachu vi tokko ajje chambi ya Ethiopia kesa to akka labatu lamaffa hanga amma badira watame vi United Nation koranno barbachu to akka godu a qoranno sanra hunda uni namota badi akasi ge sankana tarkanfina kattifudatamu yoki akatti gafatamu madde atan motumman kunammo motumma nama hunda bakabu utau akadandau kana akka gafatam jijirra akagudamu yokana ngone department in haja ala america gargar tabiyasan ibgodu akadabu kajedu tugafin kesejira
en magamide gare resolution kana mo kon yad kana magamide
yero amma kana mana mare olana yoki mo seneti jennu kes ti nama 18 de gara seneti 18 de gara ituma dabalamatin de matin jira foreign relation committee yo kamo committee wa dimma san lalu kesa dibari bet de gara metin darbe jira amma mo ka mana mare gadana yo ke hausi kesatti yero amma kana de hate tin juru kunini gara nama 18 de gara dabalatuma de matin jira kunina mo republic
indubat manta
achiboda yero hujir ole tin jede hujir yero hi kamu executive branch yo ke mo worra gargar ta motumma ken kunini akka wan kana hujitti kan goda huji hi kuje chuni gargar ta ethiopia godani madali ke sakka galchan akka daban quranno barbaachi zu ethiopia ratta akka godam namoni nama jesan akka mana murti fidiatan kana hunda of ke sakaba
wayom ta kam
en kunini wogga kana haga duma ke satta uqaba akuma betu senetin yero amma kana ke sessioni rajira achitti namoonni kenna nama gara jahatama katau yero amma kana achi de mani jiran
kana ku tigafatamtota walargu
seneti hausi kanni woli walargu magala daddarra kadu fan hundinu bella ma fudatani jiru achi jiran kana fakkata galatoma
me maga han kenatimi man argu jirto kana morakon guddon silati na bulcho america do argete timu fe man maga han kenatimi
makan kiya jarso gababo jadani anini kandu fefi washington dc rati akumbe kamu rakko fi jecha samicha idansa darar bihike nirat da oromia ke sadde majiru kana akbalale fan ummati oromo biya america unda state undarra akasumat canada ra walibani yo dandam motuman america motuman gamta dunya tana gargarsa ethiopia godan akdaban akka qoranno yokan sanyi duguga ummat kenira rawata jirkan ilalchi godani namawtan ballesa kan rawatan tarkafin akirafudatam akmen murte adunya diyatan kan mugafachufi ummati oromo gam cufa wali baye baye gamade baye dufani nami hojja kam dikate gar kum sadi afurin ga baye gamade
ayadan sagalatum
algufa da tilengalatum
makanki yorji da bati bakinir radu fe colorado
adurji me mandu bachu fe ton ergan gun donat mo humma america timu fe tuma
ya rakom bi yakay sijuru akumo manni arkum manni adunya dis arke gurra ra cufatu abenya motumma america khanna fi jurtutu yefenyati debi ummata khenya gata jira la farra bu kisajira motumma america wan kana beete akka if duba debite sabagu dami dama juru kana mirgalchi qabwan gotu kana irada bachochum barbada sabahana akka firon fattu oson jalatin firon fachu ftesi akka sabahana rakko isati fi biyesarra midamu biyesarra buko gafi ababi yuma gafi mirga gafachu daf ajjecha rasaso tawun taksi tenya kana hunda fida jira nutin kun nama beqa akka tanes american oso beku gurutu facha jira american if kayse debi akka ifitti wahimu yechu barbade ti huni haliku yoda bachu bate bi tsa wan brati debi nuji ababi yuma kenya mo american facchun qabenya america jino son ten ilman romo ige isatin dini dangala ajuru kun akka bakka arkatu mo manni oromo duga ifitti hime jira kana american if duba debi akkalalu wan goda ajuru awa hunda biye kayse erge akka wan kana qoratu oso arke gurrajo facchu jira kana dura sirira bane jira ege irira bane fi armajuddu namni sancala dume khadurani cala dume ka adunyan agartu maleda namni khenya duma jira american irra debi halalu yechu barbade ti galato ma fayata
colorado na magamiddu
ndu colorado rana me heduna madibala ma kanani genya na madibala ma olni genya ma fayata
limoda sumale nagamtu bin summan
oromia
kaikana
oromia
kaikana
oromia antenya takuma
bona
sumale nagamtu bin summan
oromia
kaikana
Kaikana
Oromia tenya takuma
limoda
sumale nagamtu bin summan
amma galgala keessa sa'alamaaf daqiiqaa 43 ta'eeraa nu biraan moo lakkaa guyyaarra darbe sa'a tokkoof daqiiqaa 43. Pirezidaantiin Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo waliin as istuudiyoo keenyatti dhuma 7 darbeerra feesbuukii irratti gaaffiif deebii gaggeessuun keenya ni yaadatama. San dura immoo 7 darbe guyyaa gaaffii fi deebii telefoonaan waliin gaggeessinee turre kamisa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a kutaa lammataatu gaaffii fi deebii kana dhiyeessina namoota Atlaantaa irraa telefoonaan haasofsiise.
Mee dhimmoota ijoo ta'an keessaa gaaffiilee deddeebi'anii kaan aga tokko isin gaafachuu yaada. Obbo Junaayid, yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turtan keessaa magaalaan Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti akka deebi'u godhamee ture. Yeroo sana keessaa waldaa Maccaatuu 2 dabalatee barattoota dabalatee mormiilee adda addaatu geggeeffamaa ture. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee yeroo sana 300 ta'an qabamanii hidhamanii turanii achi booda barattoonni du'an jedhamanillee ni jiranii. Kana kan ajaja kennee obbo Junaayid jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Mee yeroo sana maaltu ta'e?
Baay'ee galatoon kuni. Wannaanas yeroo baay'ee maqaan kiyyas garan taaninis itti ka'u as keessatti wanni ani hirmaadhee yoo jiraate ifatti lafa kaa'uu barbaada. Finfinnee irraa gara Adaamaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka deemu kan murtaa'e ana dura heerri mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirame bara 1992 filannoo adeemsifame booda Adaama irratti yaa'in caffee taa'e ani yoo san biiroo bishaanii ture. Miseensa dhaaballee hin turre yeroo san jijjiirame fiizikaalii socho'uun yeroo kiyyatti ajajni dhufe haga ammaatitti namni kan hin beekne xalayaadhaan ajajame waajjira muummicha ministeeratirraa biiroo amma heedkuwaartarii waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru boolee gubbaarra jiru kana gaafa dargiidhaa akka ijaare ministeera qonnaa waan tureef ministeera qonnaatiif gadi lakkisaa isin gara Adaamaa deemaa akka jedhu xalayaan na dhaqqabe. So xalayaa san ani hin morme jechuudha mormee muummicha ministeeraa bira dhaqee wanni kun sirrii hin ta'u hundumaa'uu biildingii kana hundi keessanuu akka beektan gamoo 3-4 ka jiru gamoowwan kana maqaan mootummaa naannoo Oromiyaatitti nu jijjiira kanas qabsiifne baankiirraa qarshii liqeeffadhee waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa akka of danda'e ijaaruu barbaadaa jedhee mormii kiyyas dhiyeesse yaadas dhiyeesse. Xalayaan sunis hagar'aa ragaadhaaf galmee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hin dhiifne na harka jira. Kun kanaan ta'ee odoo jiru gara waajjira dhaabaatiinis waajjira OPDOtiin koree hojii raawwachiiftuti irra taa'amee murtaa'ee gara Adaamaatti akka deemnu taasifame. Akkitti godhame egaa Adaamaa takkumatti ka'anii deemuun rakkisaadha waan ta'eef anis immoo garaa kiyya keessatti guututti waan ittiin amaniniif waajjiraalee nama hin rakkifne waajjiraalee hojii guddaa maamiltummaallee hin qabne waajjira biiroolee nu qabnu 25 oli yooniin sirritti yaadadhe kana keessaa gara 7-8 ta'an gara Adaamaa akka deeman goone achirratti mormiin ka'ee jira dhugaadha. Mormiiwwan gugurdaatuyyuu ka'ee uummata keessallee ka'ee jira keessoo barattoonni hiriira bayanii jiru. Hiriira ijoolleen yuunivarsiitii gootee jedhamuu fi ijoollee 300 ari'ame jedhamu ifa godhuu barbaada. Ijoolleen kun yuunivarsiitii keessatti hiriirri bayamee booddaa laayibrariitiif bildingiiwwan adda addaa caccabsanii sana booda waajjira pirezidaantii yuunivarsiitii marsanii pirezidaantii yuunivarsiitii akka gadi hin baane dhoorganii jiru for half a day ka jedhu riippoortiitu nu dhaqqabe jechuudha. Yuunivarsiitiin nu jalan jiru akkuma beektan magaalaa Finfinnee keessa jirra malee waajjira Finfinnee keessa jiru tokkoohu ka Oromiyaatirraa kan hafe caasaa biraa wanni nu to'achuu dandeenyu hin jiru. Sababa kanaan yuunivarsiitii fi akkasumas ministeerri barnootaa mootummaa giddugaleessa murteessee ijoollee 300 baddii qaban jedhanii ari'an jechuudha. Erga murtiin kun dabree booda torbaan booda ka dhaga'ee wanna kanarraa wanni hanquba qabu hin jiru. Ariisaa ijoollee kanaati irratti wanni beeynu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee ijoolleen teenna ta dandeettii guguddoo qabdu ari'amanii jiru jedhanii mormiin guddaan erga ka'utti ka'ee booda naannoon waan jeeqameef paartilii kanarraa koree nu jiraawwachiiftu OPDO taa'ee mari'atee akka uummataaf ibsi kennamu murtaa'ee jechuudha. Ibsi kunis nama lamaan akka kennamu tokkoffaa ani dura akkaan dubbatu itti aansee dura taa'an dhaabaa ka yeroo san ture akka inni dubbatu haala kana maal dubbannaa ka jedhu irrattis taa'eetti lafa kaa'ame jechuudha. Tokkoffaa ijoolleen yeroo san yuunivarsiitii keessa jiran akka waliigalaatti yuunivarsiitiiwwan yeroo san gara 8 qofa yuunivarsiitii 8 keessa ijoolleen Oromoodhaa yeroo san baratan 10,500 akka ta'e ijoolleen Oromoo guutumatti yuunivarsiitii keessa akka ara'ameenitti fakkeeffamee ka odeeffamu sirrii akka hin taane akka dubbatamu. Lammaffaa murtiin ijoollee tanarratti dabre yuunivarsiitii meeshaa caccabsuu qofa odoo hin ta'in waajjira pirezidaantii marsuudhaan namicha socho'uu dhoorguudhaan akka hoosteejiitti waan qabataniif murtii kana mootummaan giddugaleessaa laalee murteessee jira. Murtiin kun sirriidhaa jennee akka dubbannu taa'e jechuudha.
Eenyu kan kana godhu ajaja kana kan kennu?
Koree hojii raawwachiiftuu dhaabaati.
Kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuudha? Dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuun walgayii aangawoota Oromiyaa bulchanii jechuudha. Murtiin kun isaanumarraa maddamoo?
Gaaffii sirriidha. Ufii isaaniitti sirreessuu waan hin danda'aniif dubbiin gara keenna dhiibame jedhee fudhadha. Rakkoo ka uume mootummaa federaalaati. Rakkoo mootummaa federaalaa keessatti uumame Oromiyaan haa sirreessuu jedhamee rakkoo ufii uuman rakkoo nuquba irraa hin qabne gara keenna dhufe dura taa'a dhaabatiin waan kanarratti mari'atame ibsi kennamuu qaba jedhamee akkanatti murtaa'ee ibsa san kennine. An asirratti dogongorri kiyya ibsa san hin dinne fudhadhee waan hin jaalatiin odoo hin jaalatiin dubbadhee jira. Ijoollee ariisaa keessatti qooda takkallee qabaachuu baadhullee waan san dubbachuu kiyyaaf dhiifama gaafadha. Kana xalayaa kiyya irrattis barreessee jira. Waggaa san dhuma irratti ijoollee 2,500 hadamarratti leenjii godhamaa ture irrattis ijoollee fuulduraattis yooma san biyyatti jechuudha dubbadhee jira.
Kanuma wajjin wal qabate ijoolleen achumaan dhabamanii hafan jiru, ijoolleen du'aniillee ni jiran. Waa'ee kanaa maal beektu isin?
Waan kanarraa wanni an quba qabu hin jiru. Ijoolleen kun eessa akka jiran wanni an irraa quba qabu maalifii yuunivarsiitii yeroo sanitti an hin bulchu yuunivarsiitii gara dhumaati irratti 2010 irraa haga 2012 haga biyyaa ba'utti Finfinnee yuunivarsiitii fi Adaamaa yuunivarsiitii boordii anatu walitti qabaa ture. Waan yeroo saniitti irratti ani itti gaafatamuu ni danda'a. Waan san dura wanni ani irraa beeku hin jiru. Odeeffannoo waan kanallee wanni ani beeku tokkollee hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf wanna tokko wanni ani beeku hin jiru kanarratti.
Gara biraa Finfinnee ilaallatee waa'ee maaster pilaanii Finfinnee akkasumas immoo waa'ee godinaalee addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee jiranii dhimmisaa kan jalqabame bara isin taayitaarra turtaniidha kan jedhamu. Attamitti jalqabame? Eenyutu jalqabe?
Ani bara 2000 damee diinagdeetitti ramadame yoggaa obbo Kumaan pirezidaantii ture an damee diinagdeetti irra gara dhumaati irratti jechuudha achitti ramadamee hojjechaan ture. Yeroo sanitti warri Finfinneedha maastar pilaanii kana egzaaktilii akka amma ba'ee kana qoratanii fixanii kaartaan hundi hojjetame gara kibbaatiin fakkeenyaaf yoo barbaadde haga har'aatitti wanniin yaadadhu haga gaara cuqqaallatitti haga magaalaa Moojootitti akkasumas gara ol aanuun haga sandaafaatitti gara kaabatitti jechuudha sulultaa fi caancoo akkasumas holotaan dakanaan immoo sabbata bira qaxxaamuree kana hunda dabalatee maastar pilaaniin qophaa'ee dhiyaate. Nu waan kanarraa wanni quba qabnu hin jiru wanni tokko mootummaan naannoo Oromiyaa hin beeku. So kanaaf ani akka maastar pilaanii kanarratti hirmaadhu xalayaadhaan waan gaafatameef akka ani dhaqee seminaara karaa saarifsan jiddugaleessa qayyi masqalitu jira fannoo diimaa galma isaaniititti waamamne gargaaraa kiyya tokkotu jira isa wajjiin nama lama taanee dhayne jechuudha. Waan kana yoo gadi baasan ani of to'achuullee hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf. Maalifi wanni kun wanna kophaa ta'e bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jige jechuudha. Maastar pilaanii kanaan fudhatanii jiru lafa Oromiyaadha achitti nan iyye jechuudha waan danda'u itti dubbadhe. Gara fuulduraatiin balbala isinitti cufnaan duuban seentanii mootummaa naannoo Oromiyaa diigaa jirtan jedhee waan danda'u hunda arraballeen wanna hundalleen lolalleen balaa buusee walgahillee dhiitee ba'e jechuudha. Dookumentii natti kenname nama hirmaatu hundaafuu kennan vooliyumii hedduu maappii hedduu istiraakcharaal maappii jedhama eeriyaa develoopment maappii jedhama guddaadha kun teekniikaan kan hojjetame bara dheeraa irra turan. Animmoo Finfinnee kana nin beekan bishaan keessa yoggaan ture. Xiqqoo xiqqoo quba qaba kan magaalaa keessaa jechuudha. So kanaaf dubbii kana mormee immiidiyeetilii koree hojiiraa wachiiftuu naannootitti dhaqee obbo Kumaadhaan walgahii hatattamaa immiidiyeetilii yoo waamne an hojii gadi lakkisaan jedheen maal bulchitamee kunoo lafti kana yoo fudhatamu kan jedhu dura kaa'ee jechuudha. So Kumaan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti inni firrifate jechuudha. Kumammaan maastar pilaanii kana yeroo isaas ba'ee amma gaafa inni meeyarii Finfinnee ture gaafa san hirrifate dhugaa dubbachuudhaaf an wanna takkaahu dhara isarrallee hin kaa'u. So hirrifate Alii Abdoo itti gaafatamaa mana qophaa'ina Finfinnee ture. Alii Abdoo koree jiddugaleessaa OPDO keessa waan ture. Alii Abdoo immiidiyeetilii waamee Kumaan koreen hojiirraa wachiiftuu hatattamaa waamamee namni hundi koreen hojiirraa wachiiftuu yeroo san ture hunduu dubbatee rijekti goone jechuudha. Automaatikaalii wanna naannoo Oromiyaa tuqu kaartaan kun hundi isaa akka haqamu murteessinee baanee isaan UNECA keessatti walgahii guddaa intarnaashinaal ta'e qopheessanii jiru torbaan tokko keessatti guyyaa amma nu mari'annu kanarraa torbaan tokko qofatu hafa. Paaris irraa magaalaa Liyoon meeyarii waamame ogeessonni waamame addunyaa irraa ekspertii biyya Jarmanii lafarratti nafu. So waan naannoo Oromiyaa tuqu wanni tokko achirratti akka hin dubbatamne jedhamee keessaa haqamee walgahiin sunis taa'ame jechuudha. Achirrattis akka hin dubbanne walgahii ECA sanis nan seene jechuudha. Mormuudhaaf I was ready. Haala kanaan maastar pilaaniin kun akka kufu goone. Maastar pilaaniin sun kufuu qofa osoo hin ta'in daangan magaalaa Finfinneetii fi daangan Oromiyaa akka daangeffamu andamee diinagdeetti irra ta'ee jihaa arfaniinuu irra deemee dhagaa dhaabne jechuudha. Benchmark jedhama. Dhagaan dhaabamee qalamni dibamee karaa haqaaqitiin bakka amma konkolaataa itti sakatta'an san riqicha tokkotu jira achirratti akka dhaabatu. Gara sabbataatiinis gara sulultaatti ol deeman gaara Inxooxxoo gubbaa bakkee konkolaataa itti sakatta'antu jira achirratti. Gara laga xaafootiinis dildila laga xaafoo gubbaarratti karaa hundaanuu dhagaan dhaabamee magaalan finfinne kanarra bal'achuun qabdu yoo barbaaddu ol haa bal'attu lafti baay'ee qabatanii taa'aniyyuu jira magaalaa keessa nama heektaara 35 qabutu jira angaafa bishaan qoradhu fakkeenyaaf nan beeka heektaara 35 kaaree 350 jechuun namni tokkichi qabata jechuun lafa abbaan qabni zarafame dalga bal'achuu hin dandeessan kan jedhu kun murtaa'ee dhagaan itti dhaabatee deemni jechuun maaster pilaaniin kun lafa oromoo fudhachuu qofa osoo hin ta'in ajandaa siyaasaa guddaa qaba.
Eenyu fa'i warri maaster pilaanii kana baasanii irratti hojjetanii dhiyeessa warri jettan kun eenyutu geggeessaa eenyufaatu itti hirmaate?
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kanneen biroo irratti sagantaa keenya roobii 7 dhufuu irratti dhiyeessina nu hordofaa. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Juuneddii Saaddoo ibsa nuu kennaniif hedduu galatoomsanna. Ayyaanni Irreechaa kan uummataa ta'uu kan ibse paartii mormituu Koongirasa Federaalawaa Oromoo eenyuyyuu gidduu seenee dhaabbachuu hin qabu jechuun ibsa kennee jira. Maqaa ayyaana irreeffannaadhaan fedhii siyaasaa fi dhuunfaa qaban uummatarra tuuluu fedhu jechuudhaan paartiin biyyattii bulchuu fi mootummaa naannoo Oromiyaa himatee jira. Sochii mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffameen kan ka'e namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuu fi madaallii gadda keessaa akka jiran kanneen ayyaana irreechaa irratti hirmaatanis sirna kabajamu kana faarulee malee weellisuun akka hin ta'in gaafatee jira. Ayyaana dilbata dhufu kabajamu kanarratti qophiileen ergaa adda addaa dabarsan qophaa'aa jiru jechuudhaan itti aanaa dura taa'an Koongirasii Federaala Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu har'a ibsanii jiran.
Sagantaa itti baafatanii kanaan dura iyyuu himameera beekamaadha kun feestivaalii ispoortii iddoo sanatti dorgommiitu godhama kanaaf iddoo sanatti hojjetama iddoo guddaa waan goonaa jedhu lafa irreechatti gadi bu'an karaa sana gubbaatti muuziqaa adda addaan qophaa'a sirba adda addaati kan waan ta'u.
Obbo Mulaatuun akka jedhanitti bulchiisa naannoo Oromiyaaf maqaaf abbootii gadaa fuuldura qabate kana hojjetee qindeessaa jedhan. Kana laalchisee abbaa gadaa tuulamaa fi walitti qabaa gumii abbootii gadaa akka ta'an Bayyana Sanbatuu Roobi gaafadheen ture.
Kun aduu irreessati moti fiigichi aduu 21 irreessi 22 aduu irreessaa san godhuun danda'anii isaan immoo sagantaa ofii qabatanii kophaatti irreessa walitti qabatanii achi keessaa sagantaa isaan baafatan yeroo dabres irratti dubbanne irreessa keenyatti akka walitti hin buune innaa sagantaan. Addumaan qabatanii itti deeman.
Gara biraa achitti iddoo sanatti wanti gaggeeffama jettanii eeddan jira irreecha sanarratti.
Irreecha jechuun nageenya irreecha jechuun badhaanina nagaan baga bara nagaa bara haaratti nu baastan jedhan Oromoon duruu waan kabaju wanni addaa wanni achitti hojjetamu hin jiru. Yaa ta'u malee amma ummaan Oromoo hundatu dhufa Oromoo ta'ee dhiisatu an biraatu dhufuu danda'a. Mirgasaa kuni aadaa keessan kana hojjiniin bullaan jedhu hunduu kabajuu danda'a. Kanaafuu addaan godhu achitti waan biraa kan hojjetamus hin jiru irreecha dhagnaa irreecha booda kara mana keenyatti deebina malee waan addaa godhu hin jiru achi keessatti.
UNESCO'n barana aadaa irreechaa kana galmeessuuf akka jirus dubbataniiru. Abbaa Gadaa Bayyanaan akka jedhanitti agarsiisi sirbaan jiru garuu faaruu aadaa baratame gara horaarsadiitti deemuuf deebi'u irratti nima jiraataa jedhaniiru. Kana laalchisee himata Koongirasii Federaalawaa Oromoo dhiyeesses deebiin abbaan gadaa kennan akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaaf dubbii himaa aangawaan ta'an deebii gama isaanii kennuuf waadaa seenan eegnaan bor fudhannee dhiyaanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon sagantaa dabarsu amma raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.